studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
gani kante to bobbi jande ga palil hala mamadou sama seku jamnyalde sakirabe kedibe wadde denagu der sahal ngal lati sababu uddugol jandeji temadere e jeddi kalfnabe kabaru jande be kulliti wiide e madraji nangudi kuntinada hore yalla e da udite kabar mudun na hiddi sulinde jamarande politingol metta batte de yafu fipugol do fama embe rewbe kati ngadi maaja beta ko o e on wattu goto dun no mbien pelle halnan en ngondino hen aljumare hande woni ko batuji puddi do kala yimbe kebbe torraji batte basiji leydi mali di kam jenna fanda o do mijo fedde civil jr woni huntande hore tariki do torraji bibi kebbi leydi ndi yalla e nafa ko warata ko di ngoni sembe kabaruji amen no mbien kikide hande aljumare jepti lewru novembre hitande 2019 bismillah sakirawe batte mbien rafi denagu de region gawo mbien cuudi l'école temedere e jeddi ngoni uddaade hikka dina capanɗe jetti e ɗiɗi rawanen académie gawo martini ɗum kumpa eɓe kulliti wiide e dow faaba kala kumaniɓe kabaru jande mbien dabariji na ngondi fiyeede yalla iɗi udite jamare nde kay novembre sanne ɓe annda ɗum ko ɗum fof nafata manggal paɗe en gonɓe toon ɓe wonaɓe leydi mali wonaɓe kedde adunar ndu keɗɗanna ko heɓani en mbiyan nelaɗo amen to gawo toon imirina kilo mayga dow facitango oumar waygol e ali sisi
commune ngallure gawo nde ko yata cuuɗi école temedere e capanɗe jeegom e nayyi woni hen capantati ɗiɗɗi fuu uddama kanko sidi kalil haydara laamiɗo kapto gawo to o hollitiwiɗo fuu ɗo egga hoɗaɓe kewi ɗo yiɗo cuuɗi école ɓuuri uddede
law commune ngaji anchawaji e télémsi golleji ɗi ana taaɗi le laamoɗo commune ngaji ɗi école ngaji yogoji ana heddi uttaɗi a wonaɗo commune o fuu
yimɓel wonɓe toonɓe kolli metti muɗen sanne li oɗo golle ɓe mbiɓe pamata fe ko guɓe joyen kaɓorɗen gondi e gollu ton ñalawma hande o tawede wiide manggal paɗe en fa yetto yo warɓe notade leydi mali ndi fuu an ton
kabaro o ana humpime sanne nafa hoɗum woni heddade ɓe kaɓotoɓeɗen e région ngaji amen hoɗum waddiɓe ɗo sukaɓe amen ɓe nokkuɓe yaade école ɗum wona hunde ko fanni kaɓotoɓe tubakoɓe gonɓe ɗoɓe on force barkani ɓe wi ana hinni tewtuɗo e nanggude djihadiste ɓe ɗe o wakkati fuu djihadiste ɓe ka ana nara uddugol école ngaji
cuuɗi école temedere e jeɗɗi uddaɗele région gawo o sappo ene tan keɓi uttede ley hen noon kanko laamiɗo académie gawo o hollitiri wiide le majjo o wiɗati goɗɗi kasana gondi e yaltinede keɗemo kanko noddirte Sadou Abdou kanko laami académie to gawo to komo sifirdo hen
mino gollida e UNICEF mino gollida e comité de gestion scolaire ngaji ɗon CGS mino gollida e maire ngaji ɗi yalla école ngaji ɗi ana heeɓa uttede ɗo e lewru décembre min mila kulleji fa heewi heeɓa lawol mine anni uttide école ngaji ɗi
ɗum ko Imrana Kilou Mayga heɓini toon jotamani
kala jiddo beddorade famu do kabaruji leydi mali mbiyen hejjoji studio 80 na bawi nawtorade bembal whatsapp numero 0176 78 80 rewɓe ngallure katiɓe ngaɗi beta ko o maja ley deƴƴere yalla hollitinde mette mabɓe batte nde yiya fof hippugol dow fama en ɓe nder sahal e wuddu leydi ndi majotoɓe ndardi leydi france yo yalta nder leydi mali yo leydi russie wara fabade keɗɗana ko mariam mbiyan madame mariam jabate lollirɗo demako hoorejo landiniɓe ndeɗo maja halni keɗoɗo amen to kati toon souleyman koulibaly dow facitango ali sisi
min jalti hande fa min balla taniraɓe amen sukaɓe amen worɓe amen min jalti wadde marché hande fa min kollita france min mettaɓe france ɓamannomi aadi o wi waro walla kaɓotoɓe amen ɓe leydi mali ana wulla sukaɓe mumɓe hande haaji amen ana yimɓe mbawɓe warde wallude mali hande min ballan kaɓotoɓe amen ɓe attaque arande o waɗi ko ɓuuri mali hemere yimɓe mbaraɓe yimɓe mbayɓe ɓe ana ɓuuri yimɓe nogay jeyaɓe kati attaque ɗiɗo waro o ana ɓuuri yimɓe capantato mbaraɓe jeyaɓe kati yimɓe taton fa yettade yimɓe jeegom fuu mayi le galle jeyogaji caggal ɗi attaque ngaji ɓande aljumare ƴaɓɓine fa warde hande mino nata le galleji ɗi fo gotel gotel mino duhono yimɓe mayɓe torda yoppime yaltude wadde marché
dental pelle halnan en noddi mo fof yo wara hawrude e mbiyan maja aljumare hande batte jingande kabtiɓe fama en ɓe ngal martini ɗum kumpa ñande talatare joyi lewru ndu e wattu kawrital mabɓe to nokku maison de la presse ndenno e wi landiniɓeɓe yo mbiyan holtinde mette jamarude batte e kasaraji mbiyan yafuf na gatteɗi dow larme mali fa hande banggal kabaruji amen ɗin kanake leydi ndi Ibrahim Boubacar Keita na wonno keñanna to gawo tonno ƴewoyde kamɓe barmuɓe e ley hippugol indelimel mbiyan général brigade wan kune wahun kune e commandant zone numéro 1 gawo ɓen tilminimo e dow ɗum waɗi ɗum yesso keƴaɓe laamu pultinkoɓe keña sahiɓe wuuro ngo keɗɗanna ko heɓani en intala ak bilale dow fajitango oumar waygalu
gawo kanko hoorejo leydi ndi Ibrahim Boubacar Keita o yettiki barmuɓe wonɓe toonɓe fuu o jowtiɓe fuu goto goto o yandini be so yogabe soldat sen be koliti wi dim beltiki won holitim wiide wattu jono kanyen kaborde kaja kanye e nyamduji o tinno dubbe jaltadobe dakidobe tewtaybe be kabata be Ibrahim Boubacar Keita o jouti be do soldat sibe e golleji mudun en fa hande wiibe ngattana ko he mudde hakkille ciagal mudu o duwini soldat sien heddibe likado torra Ibrahim Boubacar Keita o yide pelle societe civile en gonde tonde o wifa hande ben tinno pabo mangal pade gombe le gallure gawonde fa pewta e gube jaadin kobe de le on do wattunde mo wonno e gallure gawonde fu leedi etazini ndi watti e yubbo inde mudun wiide yimbeela wondube ndarte nyaloma hande o kanko Hamadou Koufa o mo hen Washington holliti wiide kanko lati sababu so yimbeel civile heewobe keddi leedi ndi bamde 2017 yottaade nyaloma hande o so ko buri yimbeela temede njoyom yonkiji mudde en karba
Aljumare hande nde mi woni ko fedde CVJR fuddi golleji kumani de huncangol haare yimbe kebbe torraji mbiyen le basiji leedi malindi ben fanda ngal do kawrtal badde didi woni hinnaadi tariki torraji dibe kebbi yalla idi nafa ko warata ko ben ngarbe hawrdem be iwri ne regionaji leedi malindi fuf e wi kanko madam Dambeliou Matousso ardo landini be ngal do kawrtal kedana ko halni Ali Cissé e Adama Sanogo do faytango Ousmane Niali Bouli
nous allons réfléchir
ben mijidoto e warbe hawrde e kawrtangal be iwri le region gaji mali di fu halaji di pawto do dartugol ko filitaka le sariaji ise ngadama kabaruji pawide do mun tagal jonne ne buddam joda halaji hakunde jamare nde men jang le nokuje de joda halaji jeegon kani wadede mine e wattinimbe dum hakillo le mabbe ana hen tonyaabe bali kumine daranade hakkeji bibbe adama en lamun kobe huminibe finatawaji bali rewbe bali sukabe fu ngattan koydi mubbe le o imadara mono fu hollita ko woni e hakkilo mudum hono hani wadede do golle mudum tagal i jondeji hawrbe hen be be jang le nokuje be kolite himbe le region ji di jondeji kandi wadede le den nokuje
regional les consultations sociales
sukabe lekku hebe nakino golleji goddi e wattu foftere mabbe so yoga na mbiyan e mabbe na yoppa golle o so jande fubbiti yoga wobbe kay mbiyan na jugitotodi hono be do dawrata keddana ko hebani en Aissata Diarra e do fastango Aminata Diall e mi hora
ele vacances ngaji di ko heewi e sukabe na jangobe jandeji mawde jabata heddade an juude de ngadan golleji yogaaji hono bangal jaagu en na yewtere cal so ekol ngaji di udditi yogaabe ngadano mbaawi fufa kawrindina di golleji di ekol kany e jago
ni kanata ne kurji ga ko jande bamti ko ni wada sport asawere ya ha hinade golle atelier ka nyande alankay mi yata fay no so mi jippige ibi l'école ya han dumo ni wattu vacances ni ma dum sati mi han tum so jande jippige lo e ko fofono e wattu foftere golle ko fugo dam
mi ta baraga ro lam
sara be yoga be na balla suka e mudum en e dido golleji didi no mbawi yarde yeso so ekol ana jange
preleku
jande fuf so be jippige ibi l'école mi ngada exercice do mabbe ma be yewi tele ma dun yewtere jogo nande mudum sakki jontere dum sato min nabbe nokuji de sukabe kinoto yewtereji minen kay muslimin bawanibe wora faale galle jangindebe be sakki lewru min do mo kalisi
mako e hakkilaji sarabe yogabe sabe jandene hatta be ekkitade golleji goddi nanno be bidun ana walla joomun e hedde golle goddo ko ana habbade ekkol o tan
kawrtal runde afrique piyobe ballonbe kibinaali mien be kebali duubi nokay e tati fuddi hande leedi malinde leedi egypte mbiyan landi kawrtal ngal pudata golle o mbiyan jokka hen cameroon e ghana wattu 20h leede jetti ngoni ton ardibe totombe ngoni njanjawbe jeux olympiques tokyo 2020 japon ton andon wiide e mitabe ngoni jonkay mbiyan mali egypte na wondi hen joni mitabe ngoni donc mbiyan mali kay egypte woni kebdo mbaddu malika hebayi faangudi tafon dum e mitano ben do jonkay tagal joni be kaba yardi yo
studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
bien se ngari e ben kabaru de region gaji am dito bankaston bien sukabe be bien sukabe fuf pesama bangal neobal imadara bien fewde habo nyaw bubul dum hulta ma nyande aljumarande e wattu bien do kajabe lamu e kanye dogotorembe bien fesagul ngol wadama non hakunde sappo e joy bien sappo e jena liru octobre do dire ton fedde kafo bien to gieto dir ton fedde kafo na hani ju inede fay boyata tiagal lewru ti alaji be daw rewbe ben kawri do gotum bangal sifaji golleji di yimbe direbe fuf beltan ke ngal do kawral mitine wiide basiji kewdi imino hakuna mabbe anwara lebi kewdi hande tokkay tun no dental ONG ngaji e pelle kafu mbiya ngadi dokkal ngure fewde SOS kalum nyande albiyan alkamsari jiddi lewrundu dum wadi do lami be mbiyan yimbe conseil regional e pelle alnen en e kanye mbiyan kala ardibe golle furba gonde tunde dum timinta kabaruji amen hande ka fa hande yewtarna yeso.